akunqola ukuthandaza ukucenga cenga imilowo phakathi komzoko wethu cenga izigogo zakho wethu cenga imithwetyula yakho wethu cenga imiduka phakathi komzoko wethu cenga zanguvu zazingene phakathi kwengethe ekubonakala zingabazingeli phakathi komzoko wethu biza nina ngexesha cenga zanguvu zakho wethu ke bantu abadala ezazinyuka entabeni cenga zanguvu zazithandaza phakathi komzoko wethu cenga ingwevu zazibetha isandla kubeka beni kubeka thathu kubonakale kuphila umntu qola iminqolomba qola ingethe qola izigogo qola notasi qola bonke obuhlwele bone bakho biza nina ke zikhawukhawu ezinebango phakathi kwegazi sithi zinixoxe amathambo shikomisa amathambo okhoko nokhokokazi cengela amatyala esiwaziyo nesikawaziyo phakathi komzoko wethu ngoba sinto esiyaziyo ndoda ilalingenatyala ivuki kunetyala ngexesha kodwa ngexesha into siyicenga isicenga amandla emandla sicela ze nikhulule amaqhina bebotshiwe into esiyicenga isicenga impilo ke bantu abadala.
You showed up late, coffee on your sleeve, laughing. Said my name wrong, but it sounded like it fit somehow. I keep replaying how you tilt your head, like every word.